Studio Tamani, Alhaji Malifu. Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde jetti yamde jabbiri masilima chapande nay e joy der maison de la presse o acca hakke sabide kalobe tamasek bebe jottake nokko tafene kala journal meden gal e fulfulde sembe kabaruji bi anni. Konari bangal yalla hono jam e dejere hani wartirde hakkunde durobe kanye remobe o do botumodo fuddi kenyen do bamako do an han timmude le nyaloma ko le hitane 2022 ko lamo hali kayebe bi ko buri himbe do ujinaji temet nayo kanye mirfiti le nokkule mudde yo suudu ministre humminu kabar himme yurme no hokki diro kabaruji konari bangal kaaki kisi terengaji le leedi me dindi wi am suudu ministre humminu kabar ati be jehibe jabbiti ki do biido kaaki fa biuto yallon terengaji kan fuutirde golleji mudde le nokko kambe gollobe tombe be beltiki le o do golle sanne di wono sembe kabaruji dum jogi non do bete hande di bismillah modon e hebaade Umar way galo joodi do mikoroji di do kanko no dirtede Mamadi Keita won to boggi jamde tobe kollitide botu baldi di fuddi kenyen do bomako do ko ni faana o do botu faabe jotto yalla hono jam entejer hani wartirde hakkunde droobe kanyen remobe wonbe le nokko le o do botu yam yimbelbe bi wuri li tatteji reso ngaydi fulle leedi malindi faabe jawda ti heedi kan nangere nyalom hande yalla be cakko basiji hakkunde be do gollidobe di do no fa kebe famtar kedden Ousman Niali Boule Sita City be
o projet fi dabireji mu'intini nokkuje ko yaata ujnaji sappo jetti to kanga ittetene tegal mudum be tutti ko yaata ngade ujnaji nogay nokkuje yogaje beeli jiddi du mu'intinama to dabaji yarta ko nafta remobe kan e marobe dabaji le o projet
en yoseda fo namakan keita wattundo halano kitimako ananjor tono gondi o gorko mawdo holi tiwide anawelti sukabe jokkolbe kan du ananjo giggike lobbo milde projet o jokkina golle hono makko e goddi kasen fatumata em samake yuri kulikoro warde holliti woni hakkilo mudon do de yambere
kulikoro yati
lam kulikoro yo nukku to dabaji ka to demam watte le o nukku watti fu metti an hakkune remoben ka e marobe dabaji sabe lafi ladde
e wi kanan ko o nukku go hakkilo wadde fa himbe fu kawra hen do sakkade masibaji an hani yettede le nukku jede dawda mambala keita mer commune narina nukku gondo le cercle kangaba region kulikoro
regrouper les file dabireji kawron tunde remobe e marobe dabaji kalda dana watere yo hunde tenter so wala alla fe god anda e kuteji di metti won hakune remobe e marobe dabaji wawi hewtunde en sabdi won torraji ko matte hannen li lamor amene
dalu locality
o imma dara consortium azar afad ngal kawrital e golleji goddi gonde o projet komini do nyibal jam hakunde durobe e remobe fond des nations unies pour la consolidation de la paix it almusa damodon do faba mu ya ministere humuninde yirwere kreduji
dido kabaruji fana ba hebe do bema me ande to do page facebook kanya compte twitter sijo tamani le hitane 2022 de ko suudu ministre humindu kabar himme yurmen le leddi hali kayebe bi ko buri himbe lo ujinaaji temet nayo kanye mbirfiti le nokkule mudo en dido kabaruji be dokki do wakande be garno yewtara amen mi noddirdo haludi mo woni grand dialogue be kolliti wi do wattu joni imma draaji ngada mo do hen so be do himbe le mbirfiti le nokkule mudo do e tayre fu to banya garato fedde kafo wonde tonde holliti wiide fa hande wala fu ne do mbirfiti to e nokku mudun fa kebe famtare fa hande kedden Ousman Niali Boule Sita City be
e wi ministre humuninde ndaku yurmende nyongitibe e egube yirifitagolbe himbe len nokuje mo ben latege do sardeji militaire en do imadara kanan kobe lam hakunde je o kaw Abdourahmane Diallo woni sarje de mission de ministère
ko heewi hannen ana wonde wirfitade yaa nokkujum en heewbe hannen mere wonde wadde golleji mudum jaati yalla homo fu ana heba fitade yaa sulba mudum sa yewi hannen li lamu nyono kay tumudu yimbe heewbe wirfitigen jodo nokkujum en kasi gaadu waawi de semme feeso wala ni dabiriji lobbi fiye
ya halaji nanga hakkilo madame mayga mbay gindo gonde e bureau regional kafo o debbo holiti wiide gube jogide kaborde woni jodibe le galleji himbe gube nokkuje mo ben le region o
anga dugula
nokku funo wodiri fele nyalma hande neddo fe goto e wurifitaaki wadde menen nokku jamin atofon gelle heewde be yimbe me eggi to won to yimbe londo hitame sutto hande neddo fe goto wurifitaaki nokku amedo momen andin jogabe du eggey de du tawede fu tiagal keltan nun yimbe londo hitame ana suma gesseji me
tiagal dun kaw Abdourahmane manjallo holtiwida gouvernement o fi dabareji ille hitande 2022 yalla egube an birfito le nokkuje mo ben o imadra jukina fa hitande 2026 jawdi ko watete e mun an buri wadde milliard ngaji temedere e jetti sefa
halni odo kabaru yidi fuddato do ko nayri bangal antugol terengaji le nokkobe kolliti wiide kaake ko kaani he wattede e ko he terengaji di dum jottiki alal bar jabbi non de leedi me indi suudu ministre humnido kabaru jahi kanye dati le nokko kanyun yeso jabbiti leedi do kaake be biidu jottati yalla hono dum haani gollirede ko yaawi yalla terengaji golle mudan banta ko yaawi leedi me indi fa kebe fantade fa hande kedden sitan sidibe e Ousmane Niali Bouli
hebugol kaake latto sababu fa teren fuddita yawara ewi madame ministre de transport Madina Sissoko holti wide golleji kewdi ngadama no mojjintingol garengaji sappo e jenay e atelier ngaji hakkunde bamako e kay yalla teren ana fuddita yawara
cette opération
kaake hebadi ana faabo amen mojjintunde terengaji di yalla den heba dogude dabiri fuma gouvernement wonde e fiide handen ko he e majji ana nayri mojjintunde di terengaji yalla den heba dogude du sabi hande so di kaake kesi cioda ngadda
ministre commune do yawara o bami adi do jimmingol jodibe do lawol terrain yalla ko hatta yawara dun fu ana jimmine
les actions doivent
dabir ana han fiade fa hannen yalla laabi to terrain de dogaton ana mojjintine yimbe ko jodi batta gon di laabi beedi imminent ton kasin midi andi du wawa hebde lawol fey sona bibbe leedni e lamo ka e pelle fu e damudum dokkondira juude ko nafata en
et de la nation malienne
e de gollobe semed de ferbe cultivide e belti e yobugol hakkeji mabbe e be joggi kike lobodu e fuddetingol yawara terrain
je pense que c'est un grand
on altin kuyal mawdo hannen sabdu ana faabo gollobe le terrainaji verifite golleji mu en mede tewtira lam on fa hannen tinno fiade dabir soda terengaji kessa ngadda hande ke jikke amen jaati fuddi ko jukku
espoir de vivre
le timode ministre o holli tivide kaake tereng godde ngara hebede le wattuji ngaroji
wattu jone ndiaram fa nokku no dirtel o burembe kolliti wiide imma dara wadino ton le go lewru fevrier jabbi non dubbe jewto yella hono jam e dejere hani wartade hakkunde jaleni gondi ton di be do yimbe la ngabbe o do boto be bi ko ni fana mudu fa jewto yella hono jamare wonde ton de fu hani joddade halda hawra be pewte do no gubbe be no dirtelori sen le o do nokku dubbe chakko yella wakkati fu ko suka be ndiar so natay le do gubbe be chakko do bandiyagal non be kollitir wiide le lamu bure o fo e mangal mudun chagal de be tilno do woni boto mabbe on debbe dernier ton fedde hande yowtadno dido golleji kani tabirede ton wattu jono min jiltini micro jamen di min nayri ki bangal kudde kecce ko wonde matede le lumoji di le leedi me den di dum woni yaade tamati fa jottuda pauvron kanya ko noddete persil e yottade ngebbe e ko nande mudun fa yotto yo ko nande mudun fu be kolliti wi wattu joni do heewi sanne e lumoji dum won baleri leedi di cioggu kudde do be bi hi jippiki no be kollitiri wiide jamarnde hakkilaji mudan feccile o do nokko no worrino fa kebe famtar ke en alisis e sitan sitibe
watti jango yu watti mo badi ledde cecce hebeteli genni bamako kay fatade sigas e yoroso kay le nukkuje kewde le leedi malnin don ko holide rewbe hewbe
kenaw be jigina
kulle kecce de ka cugu mudum jippike jaba o temdere hande konkon tamati aubergine faye top poivron fu ana hewi hande le on do wattu ka cuguji majji ana yafi mi somayaji an lewru chomotoni mi resa dun le frigo
la frigo la teche
mamu travere kayo neddo godo sonno somme le nukku nodret o woninda genni bamako le on nukku ona ciotta tamati chu pauvre en nanal mudun o holliti on welti sanne do kalsimo hebata le nyolman le cioggu makon gafa hannen o hollita 800 moji de somme ana bona jungo mebbe so boyi
tamati regale ale san wa
cioggu o ana yafi sagire tamati uinai idi saato hora wa hebude dum uinere temere jeego arande ne uinai nay uinai joyi wakati hora fa uinai jeego aubergine o uinere temere didi sagire mudun pauvre o temere jeego naru temere jeedi arande ne ujinere temere joyi naru uinai didi chu o du uinere temere didi arande ne ne tata wonno miden baasa saatu sabi no dum wordi
alaikum mala fana angrabe tiala
tagan ne somme ana mata nukuje kewde leedi malnen handen du e tawede fu le genni tumudu somme ana tidi le onyolman le wi commerçant ko heewi
parce mine era passé ka
adugol majji uude mutiyaade tomboktu ana tidi won bonoji e lawol di min baawa yeewde kasen tiddalaji fa hi goddi miden mata dum e do datidi min kebata hen ko hantidu e dum waawi newade burde ni somi gonno neddo ngaddo nono me marchandise ngaji di sabi somme amen i ananyola wajibe jude amen mi chotira dum cogu jaso dum yalla dan ko mi kebi saha lindi walda e baleri lindi
ambe koronfe
le o watti rebe ko heewi holli mettum en ko nayri bangal mobude de somme lewi yogabe mebbe o watti hon ko neddo han somade fa woda jewana mobirta dum fanden de kulle kide le lumoydi
jabani naya
mi de ngatta jaba o le chagije te julande woni mudum yalla mi de keba risude dum fa boya persil poivron celery fa yoto jaba o fu ana wawi resede so tomatiji di bendi sanni hinne ada wawi lotuda di fadi laaba jilaadi e nange de nokkuto cholla wala tiagal mudum jornaadu so wattu no tomati hebugol mudum tiidi ada wawi nawtorade dum a wattan dum le jiam guldan tan a heban tomati ko tawtida
micitunde wi nyamde badi ladde ciacedu ana mojje cellal bani adama lewi yogabe andume kabaru nyamduji
hay don garte haddude bete hande do kabaruji meden di mbiya joti jamarde kala do mbawi tade le malifo e mangal mudum be keba hittinade be so be ngabbido be me ande to e mbaa hebu dido kabaruji fu dum won be ngad www.topresidio.org na be noddi odo numero via mo mere mere 37321 fande fet be jafi eno kono be andirno do e sed yewtere meden be an wodi wassalam yotre meden de waran yowade do sukabe honno andirdon no bete aljumaare en piliti to do deda yotre wotre wana sukabe roobe warbe be fuube korsini hono ko noddete DSM animé ngaji ko yaltata wakkati fu etele ngaji be kollitiido wattudo yogaji dum faabo to be sanne ko nayri bangal no be ngadata yotreji mabbe suka wobbe anton dum bisani jawo dum faabo to dum ko nayri bangal no kani beedirde ande mudum en bangal jamde non be kollitiri wite andabe kabaru jande dum be bi hi irum haani haybede sanne sabide so sukabe kay baka so be cala yodo maajo goddi kasina antona ay wodo kutteji feewde e ko nayri bangal birki mabbe ko nandi e mudun fa kebe famtaade ngare kede ko min e sitan sidi be min pewni on do hen sukabe an andita yido gaaji cinema sanne sabbi debbe andi cinema no dirteedo miraculous dc animé mudun fuddi
je m'appelle marinette une fille comme les autres.
Odo dessin animé suka wonbe bomoko fa jettida kay kanye sigaso al korsini dun sanne bamde duubi je fa yotto duubi sappo be fuube biye jaawa dessin animé ngaji di fa be beeda ande mabbe ko nayri bangal français coré
Mimira yewa dessin animé sabe dun odintina hakile suka dun mudi sanne ko he e mudum fu mena yahen kulleji jallande ko heewi dun hokka amen hakile menke mi yida yewude dessin animé e télé menke mi de horsini yewude dessin animé jaate sabe le mudum mi de heba hakileji dun way hollude andu laabi lobbi di wawdi jokkude le gurgal meden fenne bondo joni so an yewa dun an hasi alla berde mudum heccidan sedan dun way faabar suka be kewde dun waba janta tuban ko
français fo tuguna
andambe kabaru jande kay bi suka be ko kani yewde yesi maji biroji kanye janginojibe no leso ngaji mabbe wori be bi dum won ko nafata ko Seydou Loua o andando kabaru jande
nargo dessin animé ana faabo sukaben hebde ande mawde ko nayri bangal dengal tubankobe fatade anglaire e grammaire e hono bini tubak windirte di tan won emission ngaji di suka han ewde tele suka fu ana han ewde di emission ngaji dessin animé sabe dun odin tan hakileji mabbe ga du ana buri be jewan kulleji di du mabbe yonay ewde
sarab sukabe biyana andi kutteji ko yoga e dessin anni may ngaji goddi bay waddude sukabe be bi dum wadi so be kayba sen ngaji ko sukabe kan yewte
je mo regarde
min gemi de yidi yewde dessin animé min ka cugol dangoy men de weltole mudun sanne min be min heba hakileji kewdi sukabe hewbe hannen ana janta tuman ko le cuddi lekkolli do sabe mudun yewde dessin animé nanan mudun min gemi de horsin dum buri yewde kulleji yogaji e teleji dum mojji sanne sabe dum hokka sukabe andan ko hewme be hannen ana waba jantude tuman ko re sabe di emission ngaji e nanan mudun
kanko andan do kabaru jande no dete Seydou Loua o yoko sukabe jewata dessin animé ko dum fu idum yowi do ko be kani jewte lehen birki mabbe way mojjude lehen birki mabbe du way bonde
le yegon di dessin ngaji animé sukabe heba hakileji hen ko nafata be fe handel sa jewi sarabe hewbe ana lamdo cugalum en jewa du dinaji jewde kudde jogaji so sukana jewa dum joni ko heba hakile hono do natirta yimbe tagu hudum ko hani bamde le nedda ko makko hakune kanko kay gidra makko hono hani wadde ana udin hakile makko dum
l'intelligence de l'enfant
yoga sukabe min kawriti ley lati bomoko do bi ko jawata dc animé ngaji di ko na faabobe wakkatiji faabe jabo landi goddi anton sobe landama
mi gemel jawata sanne zaps dc animé di atame wata hen holle be de fiindura samoji mi dutangal taka mudum sa je honno be habirta mudum joni an wa ekran dum jati nyala de warande yalla parti yogabe du toni
andambe kabaru jande kay ngadi noddango fewde sarabe sukabe tinno ngattana hakkille ko sukabe kani jewde e kanye ko mawbe du kani darde do kaddeten do kabaru jume den jowi do sukabe di yenji jeddira warore wassalam.